Hey, what it is? Masa, join the party, sfuni mali, sfuna kube mnandi. Kuningane spethi kapsi zona shona panzi. Lekasi siyabangena ngoba thina sinengasa. Wemngani ndiyakhlalisa ngoba nifuna kube mnandi. Makube mnandi, yeah yeah. Makube mnandi. Makube mnandi, makube mnandi. Makube mnandi, yeah yeah. Makube mnandi. Makube mnandi, makube mnandi.
Yeah, makube mnandi. Uyazi ndindwane neplan. Ndihamba noviso manika sihlale sitshisa vele bayayazi nganjongi kanjalo andiyo ibhari cherry yakhe ndimunca njengekadbar xa ibuyela kuwe anayo newari ndihlale ndisipana mna nditshate nemali postam nasentsane siyayisusa sifike kasisenza uqhusa sitho maqhuza sitrophe umlilo kuyaqhuma mtshana le nto ayikho lula haters yaqumba soze umbona umtshithe luze le nto siyayiqala ngephupha ngoku siyafuna sonke izinto besizilima wena uhlala usisilima ngapha ziyakhipha ivesi bukhali ngathi ikristu singamakasi elist jonga siyafishwa kusho ikhona engandidisi ndingatshaya njengomdizi shiyifilty money zedita ku-inst velula soyi-panel beat qonqa kufeature mara masale si-right ngabi ngathi nzengefight ndiyabona
join the party sifuna imali sifuna kube mnandi sikhona ingane spethi kapsi zona shona phansi lekasi siyabangena ngoba thina sinengasa wemngani ndiyakudlalisa ngoba ndifuna kube mnandi makube mnandi yeah yeah makube mnandi makube mnandi makube mnandi makube mnandi yeah yeah makube mnandi makube mnandi makube mnandi thabile ematshwaleni thatha ukubheka bakhona bothekeni amadani asidelele ecaleni ngathi khona nenyama eselahleni dala ndivuthi uyayazi ndisemxolweni tshiso hayi lo mntana usemoyeni tshiso faya lo mntana amsambaweni cela ukubuza kayiwani apha emqaleni buza ngam undiyasithanda nezimanga ungangqali tsho mam undizoxaka phanemali yanzango zolala sebenzile kwangqina amaqala ndensitrexes nesose nencasa namba zam uzibashaya amakhanda benza bonke bashaya lekwasa nalo mdanso ndiyawususa uyayasa kawuzapha ndikuyuze ndikubuze sigruve ndikuduze ndikubame ndikuyeke kawuzapha ndikuyuze ndikubuze sigruve ndikuduze ndikubame ndikuyeke khawuthela amashoti mnganam usiphuze uyabona nobutshwala bugcwele khawuthela amashoti mnganam usiphuze uyabona nobutshwala bugcwele join the party sifuna imali sifuna kube mnandi sikhona ingane spethi kapsi zona shona phansi lekasi siyabangena ngoba thina sinencasa wemngani ndiyakudlalisa ngoba ndifuna kube mnandi makube mnandi yeah yeah makube mnandi makube mnandi makube mnandi makube mnandi yeah yeah makube mnandi makube mnandi makube mnandi